Let me once again welcome all brothers and sisters, wherever you are. John.
Ndikulandire nsoni tu abale ndi alongo kwina kuli konse kumene muli nthawi ino.
Again, this is the day that the Lord has made, and it's a free gift given so that we should enjoy it. Neat.
Iliso ndi tsiku lina limene Mulungu alipereka ndipo ini mphaso ya uthe imene yapekedwa kuti ndikhale mu ndikukondwa.
Each and every day, every time, everything that is in us is the Lord who provided so that we should enjoy it. He purposes all things and he directs all things, and he
thank him to God
for the gift of life given. Last week, we have just started from that book of 1 Kings, chapter 12, verse 25 downwards. And today we are still in that book looking unto two groups of people, two men leading these groups of people, symbolizing two groups, the Church of Christ and the religious groups of people. Again, we are in this book looking unto the sovereignty of God in doing things, and we are seeing that in the Lord there is nothing bad, but everything according to his determinate counsel. These two groups are the foundation of two doctrines that will be preached in this world.
Hello.
We see God from the beginning designed and patterned that there should be Jeroboam and there should be another one, the son of King Solomon.
Ndiye tu Mulungu monga makupangiratu kwake. Mulungu anapangiratu kuchokera pachiyambi kuti pazakhala Yerobiamu komanso wina ojamendi Rehabiamu mwana wa Solomon.
So it was like Jeroboam is coming up with the mistake to Rehabiam without knowing that cause was from the Lord.
Ndiyetu Yerobiamu amabwera ndika ndukena kwa Rehabiamu kamene kamaoneka ngati nkulakwisa ndipo amaona ngati kuti pali kulakwika kumene kuzikuchitika kwa Yerobiamu kwa Rehabiamu posaziwa kuti chinthu ichi chinachokera kwa Mulungu.
Because verse 15 as the title of the message that we are looking forward, it says, wherefore the king hearkened not unto the people, for the call was from the Lord, which means it was the Lord who made that king not to hearken from the old man's advice.
Before the Gamangana and Bugulani, Mafumu chapter 12, verse 15, I will not go to Mfumu, Sina Vera to Pagudibu Sintauku, Unajoka Wayova. Deno ajinjibu jinachokera kwa Mulungu mwini wake amene anachitisa kuti mfumu yo isamvere malangizo.
And again it says that he might perform, it says which the Lord spake by Ahijah the Shilonite unto Jeroboam the son of Nebat, which means the things that happened here was scriptural. It comes from God with the reason.
Ndiponso baba ndiona kuti akhazikise mawu ache amene Yehova ananenesa Ahiya wakusiro kwa mwaerobiamu mwana wa Nebati. Kusenza kuti apa kwa Mulungu amakangokwanisa zimene iyeyo anazinenera kuti ndechinthu chinali cholembedwera ndi Mulunguyo ndipo inali nthawi yakukwanirisidwa.
The time when the king forsook the counsel of the men, the same time God helped this king Rehoboam to look forward to the advice of the youth.
Ntawu ili imene mfumu iyi anaikira kunena kuti kapeze kuti kakane uphungu uja woyo ikidula ndi akulu uja anapereka mumtima mwa mfumu yo kuti ikatembenuke ndi kukayangana sopano pa uphungu wochokera kwa anyamata.
Verse 25 says, then Jeroboam built Shechem in Mount Ephraim and dwelt therein, and went out from thence, and built Peniel. And Jeroboam said in his heart, now shall the kingdom return to the house of David.
Chifamu ndime 25, akulindipo Yerobiamu, anamanga Shekemu mmapira Efraimu, na akhalamo, na atulukamo, na amanga Penueli. Ndipo Yerobiamu, anani na muntima mwache, ufumu, uzabweleranso kunyumba ya Davide.
This time was when Jeroboam was made king of Israel.
Yedun intawe imene Jeroboam anapangidwa kukhala mfumu ya Israel.
And when he was a king, he built Shechem on Mount Ephraim. He did the development. He did everything that when people see, they will see that this man is a man of improvement. It's a man of achievements.
Ndiyo mtawi ya ulamuliro wake chinthu china chachikulu chomwe anapanga ndi kumanga kupanga Shekemu kumapira Efraimu. Iyi inali mbali imodzi ya chitukuko zomwe zionetsa kuti mulamuliro wa Yerobiamu anali munthu wa chitukuko, ndicho kuti anthu akhoza malozerana kuti a munthu ndi wetsesa akutukula dziko akupanga chitukuko.
People were persuaded with the campaign that Jeroboam brought to the people that makes him made to be king of them, and they also see the development that him was doing to appease, to bring the people together.
And what do anakopeka ndi mau ake amene iye anawakopa na wanthu kuti ampange kukhala mfumu. Ndiponso pamene anakaona chitukuko chimene iye anachichita pambuyo posankhidwa mfumu, anthu anakopeka kukhala pamodzi sopano kumaona kuti uyu ndi mfumu yamphamvu.
People were persuaded with the things seen with their naked eyes when a man is doing it.
Anduru amasokonezeka akaona chinthu chimene munthu achichita ni maso awo.
Same with this time, for you to be recognized that this is the church, they need you to build a big building, doing many things, orphanages, private schools for the church, and many things ministerial, sing on the ground, then people say that this is a church, this is a group of people that are worshiping the true living God. People need development, things, materialism, seen with their eyes.
Izinthu zili chimozimozi mmene ali ndi masiku ano. Mpingo kuti uziwike kuti ndi mpingo, amafuna kuti mpingo upange zinthu zimene zilizioneke pamaso pa anthu, kumanga masukulu, kumanga zipatala, kupanga zitukuko zosiyana-siyana. Ndiye zimene zichazo zomwe zimakopa anthu kuti anthu aziona kuti umene uti ndi mpingo ukhazikika uli zakuti. Chifukwa anthu amakopeka ndi zinthu zimene aona, amakopeka mkatundu.
These four churches, they are NGOs, non-governmental organizations, whereby they do implement physical development while all those things persuade the people, and the same with the groups of people, religious, what they are doing as of now.
Awadu amena machido kuri ndia mipingo, sama siyana kweni kweri ni mabungu amene siya boma. Chifayo ama esisa kupanga kena kari kuonse, kamene katika wakopi antu, kuta antu wakaona, aziro zabu pamene kubo mwemwe monso, ndi mmene amachitira anthu azipembezo amakhala otanganidwa ndi kupanga chitukuko choni kachoni na kuti awakope anthu.
Religions has a plan, strategy, ways and means that makes them to be honored, that makes them people to point at strategies. That's how the region works.
Chipembezo choru chiri ni ndondomeko zake ndipo chiri ndi upangiri ndi dongosolo limene analipanga kuti limene lolikachitika anthu azilozerana kunena kuti apa pali mpingo apa anthu azilemekeza kuti pali mpingo ndi amasatira madongosolo amenewo.
Another added strategy and plan to the religions, they have instituted Bible schools, theological seminaries, whereby for one to enter in, you need to go after qualification. After an interview, when you pass, then they will say that you have been recruited to be one of the students to our school. Then at the end of the day, when you pass according to their design and the wish, they deploy you to be a pastor and called to be man of God. And they say you are an anointed man of God now. This is a strategy, plans, showing physical and materialism spirit.
Chintu china hato chimene amipingo anapanga kuti aziwika kuti ni mipingo, anakhazikisa Bible sukulu. Kusukulu kumene amati amakaphunzira za Mulungu, kumene munthu kuti apite kumenekoko amachita kulemberako kalata, kenako kuti amutenge amapita kukamuyesa mayeso, atatha kumuyesa mayeso kenako amampasa nthawi yonena kuti akhale akuphunzira, akaphunzira kukamupasanso mayeso, atakhoza mayeso amene aja, pamenepo amakamuthulano zonena kuti iweyo ndiye kuti wayenera tsopano kuti ukhoza kukalalikira chifukwa chani, waphunzira waphunzisidwa bwino ndipo ukuziwa zimene ukuchita ndiwe uli ndi ukachenjed.
So for one to be a leader in this time, you need to be skillful in other things. Why if you're not, then there is no your place in this world.
Then munthu kuti ukhale no mtsogoleri zimatengera kuti iwe ukakhale pansi pa upangiri wawo ndi ukaphunzire machitachita awo maloma ake ndi pamene makatchudwa zonena kuti ndiwe mtsogoleri koma ngati sunapange choncho ndikuti umakhala kuti ulibe dzina ku dziko lapansi.
While the true gospel is the Lord who purpose and directs everything, there is no space for you to design, to pattern, to make, to mold, no space of it.
Amene tikabwera kuthenga weniweni wabwino ndi Mulungu mwini wake amene amampanga munthu kukhala otumikira kapena kukhala mtsogoleri sanasiyekonso mbali samakusira mbali yonena kuti iweyo uonesere luso lako kapena kuti iweyo ukonzepo pena pake kuti paoneke kuti pali usogoleri.
That's why 1 Corinthians chapter 4, verse 7 says.
Ndifanya kuti tikamwerenga mbuku la 1 Corinto chapter 4 ndi mayake ya 7 amanena kuti
for who maketh thee to differ from another? And what hast thou that thou didst not receive? Now, if thou didst receive it, why dost thou glory as if thou hadst not received it?
Pakuti akusiyanisa iwe ndani, ndipo ulinacho chani, chosati wachilandira. Koma ngati wachilandira, udzitamandira bwanji, monga ngati sunachilandira.
Which means everything that we possess is just a gift, given freely without our good works contributed.
Kusanza kuti tuchina chilichonse chimene ife timadusamo ndi kukhala nazo, ndizaulere zochita upasidwa ndi Mulungu popanda ntchito yathu yowonjezerapo.
Here there is no merit. It's a gift.
Ndipo abantu palibe ndondomeko yoti usati ayi imene inipaso.
Palibe kuyesetsa kuti ndikuchita bwino ayi koma mphatso. There is no merit, but it's just a gift given.
Palibe kuyesa kuoneke kuchita bwino kwako koma ni mphatso yaulere yoperekedwa.
So salvation is a free gift given to the elect.
Ndiyo chipulumuso ndi mphatso ya ulere yoperekedwa ndi Mulungu kwa iwo amene ndi osankhidwa.
So we see Jeroboam as a skillful man building Shechem on Mount Ephraim and dwelt therein and built Peniel.
Ndiye kuti kumuona Herodiamu akukhala munthu wachitukuko kwambiri amene anamanga Sekemu mmapira Efuremu natulukamo namangaso ku Peniya. Ndiye vesi ya 26 akuti ndipo Herodiamu ananena mu mtima mwake, ufumu uzabweleranso ku nyumba ya Davide.
So here verse 26 says Jeroboam said in his heart. Which means that this thing comes from within himself. And the thing that was from within himself helps him to do a thing that will please him.
Ndipo chinthu ichi chimene chimachokera mwa yekha mkati mwake chimamuthandiza kupanga zinthu zosisangalasa.
For example, when we read Isaiah chapter 14, verse 13
says,
for thou hast said in thine heart, I will descend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the sight of the north. I will ascend about heights of the crowns. I will be like the star. This is what happens within a sinner.
Ndipo iwe unati mu mtima mwako, ndizakwera kumwamba, ndizakweza mpando wanga wachifumu pamwamba pa nyenyezi za Mulungu, ndizakhala pamwamba pa phiri la khamu malekezero akumpoto. Ndizabwera pamwamba pa mitambo, ndizafanana ndi wamwamba mwambayo. Umutu ndi mmene amaganizira ndi mmene amakhalira munthu wochimwa.
Before Lucifer descended into this world, he had these five things in his heart.
Satan anthu asanatsisidwe kumwamba kamena kuti Lucifer palasa kumwamba, zinthu izi satu zinali mu mtima mwache.
At first, he was a morning star. He was a son of the morning. But in his heart, germinates something very evil in his heart.
Oyamba tu yeyo anali amenyenyezi, koma zinthu zisopano zinamba kukula mkati mwake.
So when these things happens in his heart, five things made him to be thrown into this world. The first thing he says, I will ascend into heaven. The second thing, I will exalt my throne above the stars of God. The third thing, I will sit also upon the mount of the congregation in the sight of the north. The fourth thing, I will ascend above the heights of the crowns. And the fifth thing, I will be like the Most High. So with this fight, maybe Lucifer is thrown into this world, into the pit.
Look at
the fifth thing, which says, I'll be like the Most High.
Taonani chinthu cha chisanu chimene akunena kuti ndidzafanana ndi wamwamba mwamba.
Which means he was saying that I'll be God of myself.
Ababa akutanthauza kuti mu mtima mwake amanena kuti ineyo ndizakhala Mulungu mwa ine ndekha.
So God, because of this, throw him into this world.
Ndeno chifukwa cha ichi Mulungu anamponya iye ku dziko lapansi.
Because he had to take out the thing that is in heaven but has germinated in his heart that I will. There is no any other God but one God, the Jehovah, whom we worship.
Luke Genesis chapter 1, verse 26.
This is the time when God was creating a man. He said, and God said, let us make a man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Man in his own image, in the image of God, created he him. Mero and Fimero, that is Adam and Eve, created he them.
Ndipo anati Mulungu, tipange munthu mchifanizo chathu, monga mwachikhalidwe chathu, alamulire pa nsomba za mnyanja ndi pa mbalame za mlengalenga, ndi pa ng'ombe, ndi pa dziko lonse lapansi, ndipo zokwawa zonse zakukwawa pa dziko lapansi, Mulungu ndipo adalenga munthu mchifanizo chake. Mchifanizo cha Mulungu adalenga iye, adalenga iwo mwamuna ndi mkazi.
So here we see that Adam and Eve was created in the image of God according to the likeness of God.
Kuti Adam ndi Eva analengedwa mchifaniziro cha Mulungu monga mwachikhalidwe cha Mulunguyo.
But let us look at Genesis chapter 3 now, verse
3, 4, 5, 6. Koma chonde mbuku la Genesis chapter 3 verse yake, so mbano tione mbuku verse ya 3, 4, 5, and 6.
More especially I will start from verse 2 whereby it says, and the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die.
Ndipo yambira pa verse yake ya 2 imene anena kuti mkaziyo ndipo anati kwa njoka, zipaso za mitengo ya mundamu tidye. Koma zipaso za mtengo umene uli mkati mwa munda, Mulungu anati musadye umenewo, musakhuze umenewo mungadzafe.
Here we see the woman speaking the word of God to Satan through the serpent.
Abantu ndikuona mzimayi uyu Yehova akulankhula mawu a Mulungu kwa Satana kupitira mwa njoka.
She's speaking whatever the Lord spoke to them.
Yero makalankhula zilizonse zimene Mulungu anawalankhula iwowa.
Don't forget that Lucifer was saying, I will be like the Most High.
Ndipo musaiwale pa jambuku la Isaiah muja, tikumva kuti Lucifer ayo amalankhula kuti ndizafanana ndi wamwamba mwambayo.
And he was thrown into this world because he likes to be like the Most High.
Ndipo anapenyedwa pa dziko lapansi chifukwa iyeyo amafuna kufanana ndi wamwamba mwambayo.
Now, the Satan, the Lucifer, is on earth. Now is coming to a woman.
Ndiyanadu abapa Satan uja, anapu ataponyedwa sopano alipadziko lapansi, ndiyapa sopano akubwera kwa mzimai.
Which means in heaven there is green, there is only one God, but that sinful Satan, that sinful Satan Lucifer, has been thrown into this world, now met with a man, a woman.
Kutanthauza kuti kumwamba sono kwakhala kwabwino kwakhala kwa chifukwa Satana uja amene amadzimva kumwamba uja waponyedwa wachosedwa waponyedwa pa dziko lapansi ndi apa sopano wayamba kubwera kwa mkazi sopano.
A serpent has heard the word of God coming forth from the mouth of the woman by the name Eve.
Ndipo popeza Satana uja amagwisa ntchito njoka, njoka yapima amva mawu Aminana chokapa kama pa Mulungu amina amakala mkwidwa ni zimai dzina lake Eva.
Now Lucifer had to speak, Satan had to speak a word now against the word of God that was coming out from the mouth of the woman by the name Eve.
Lucifer, so one of the Manjoga, I will call him Clamau, I mean, I would choose Nima Mulungwaja, I mean, Mungam Analankula, I mean, Eva Amagalankulaj.
Verse 4 says, and the serpent said unto the woman, ye shall not surely, for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, which means they were blind, and ye shall be as gods, knowing good and evil, meaning he will be like God.
Nime afora wakuti njoka ayo ndipo inati kwa mkaziyo, ufa simudzafai. Chifukwa adziwa Mulungu kuti, siku limene mukadye unenewu, adzese guka maso anu, kutanta uzakuta nduwana lia kungu. Ndipo mudzakhala ngati Mulungu, wakuziwa zabwino ndi zoipa, kusenza kuti akangodye chipatso chimene chisona mpawakhala anofanana na ndi Mulungu sopano.
Don't forget that Genesis chapter 1:26, a man has been created in the image of God and is like God.
Ndimutsaiwale ndikuti pachambukula Genesis chapter 1:26, munthu anapangidwa mchifanizo cha Mulungu ndipo anali ofanana ndi Mulungu.
Now the king that was in the image of God met with his Satan in the serpent and started speaking the word.
Chimene chinapangidwa chofanana ndi Mulungu chakumanatu ndi Satana, Satana amene wagwisa ntchito njoka ndipo njoka ikuyankhula tsopano mawu.
Now Satan, the devil, the serpent, Lucifer is speaking that once you eat this, you shall be as God.
Ndiyenotu Satana amene ndoyipayo amene wagwisa ntchito njokayo akukalankhula kunena kuti mukangodye chipatso chimene chimukhala ofanana ndi Mulungu.
So the woman had to take this and eat so that she should be like God.
Ndiyo abankaziyo anachita ngati kukhala chamwayi kuti akhoze kukhala ofanana ndi Mulungu.
And she took some to her husband so that the husband should eat it too, so that they should be like God.
Now, when
the fruit went to Adam, never rejected the fruit because when he was created with this woman, so they were connected. So it was very easy for them to eat together because they were one body, they were one man.
Kukotu angazi wa mrabweleza chibaso kwa Adamu yosana kani hai kumakulandira jimene tu. Chifungwa mene anka pangidwa kwa wa anapangidwa onse awili ndia anayu olumi kizika monga mtu mmozi.
Once Adam ate the fruit, sin entered the world.
Ndiyo kwa mene Adamu anango olia chibaso juntayo mkweo chimo linalo wa mziko la panzi.
Because, which means it was the eating of Adam that bring the sin in into the world. Don't forget that the eating of the fruit is to make them to be as gods. And this thing of being like God is coming from the devil, Lucifer, Satan, who was thrown from heaven when he thought in his heart, I will be like the Most High.
Satan.
Because when we read Romans chapter 5, verse 12 says, Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. That is Adam.
Chifukwa chache, monga uchimo unalowa mtsiko la pansi mwa munthu mmodzi, ndi imfa mwa uchimo, chotero imfa inafikira anthu onse, chifukwa chakuti onse anachimwa, ndi mmodzi yotu ndi Adamuyo.
So the eating of the fruit, in a sense to be like gods, is the bringing of sin into the world, and bringing of death, and all sin before the Lord.
So is Lucifer when he thought in his heart.
Now, when we go back into the book of 1 Kings, chapter 12, it says, verse
26.
And Jeroboam said in his heart. Lucifer thought and said in his heart.
Adam
and Eve ate the fruit so that they should be like gods, saved from their
hearts.
What was that saying in their heart? That was a mind idea.
Amena utu ni maganizo malingaliro.
So when the idea was within them, it expanded, it developed to be the exact what was inside them and come out and made them to be like gods. That is
idolatry worship.
Again, look here that said Jeroboam said in his heart, which means he was appointed to be the king according to the course of according to how the Lord desired and acted, but he was not the king of God that will lead the people according to the will of God to let them serve. Now,
Don't forget, for the cause was from the Lord.
Which means God made it that it is to be like that, so that Jeroboam should help the people rebel against God and worship their ideas, their minds, worship from the within of Jeroboam.
So God helped Jeroboam.
So God helped Jeroboam to have a mind from within of himself and speak that the kingdom shall return to the house of David. to be aware of it.
Yetu Mulungu anamthandiza Yerobiamu kuti akhale mmalingaliro amenewowo ndikukafika pamulingo pomaganizano zonena kuti ufumu uwu ukhoza kuzabwereranso ku nyumba ya Danieli tikapanda usamala.
So you can see that here Jehoiakim is thinking about ways and means to protect the people so that they should never return to David, thinking that he has the people in his hands.
Because of one of the Yerobiamu, one of the Zerunuba and the Yamana who did a Zera Antu, who does a wellness of him by a David, the sense of the Anadin in Pam for Mazin, but would I in Pam for the Zawantu?
Same with how the rituals work. They tried their level best to implement new things in their congregations so that they should help the people. Work together so that one should never come out from them.
Isidu zilichimozi mozi ndizipembezo. Iwawo ama esesa kupanga njira zoni na kude awasonka nise antu. Aziwa panga antu kude akareba mozi. Nicho nika jenda duwina satuluke pakatipa au.
Religion is very clever. He looks to the world, how the world thinks and works. And he took those things and implement into the congregations in the name of serving the Lord. But it should help the people cling together so that they should never come out from them.
Izozo zimayanganira kudziko lapansi mmene dziko likuende na kodi dziko likukonda chani dziko likupanga chani ndeli matenga zimene zozo kukapina nazo kuzipembezo zomudzina la kupemphera ncholinga chonena kuti akawapasa anthu akamachita zinthu zimene zijazo amangiririke pamozi asachoke asataike wina pakati pa onse akhale limodzi.
That's why religions are speaking, for example, Malawi. God speaking that Malawi is the country that fears God. There is Malawi, they say, fears God. Zambia fears God. Countries fears God. In Tanzania, where the dead president in Magufuli, they say, fears God.
Malawi ndziko lopa mulungu, Zambia ndziko lopa mulungu, ayi pali maiko opa mulungu, Tanzania kumene wamwalira president Magufuli uku akuti so ndziko lopa mulungu.
But God never meant it that a country can fear God. It's only the erect that fears God.
Sana chipange kuti chikhale choncho kuti dziko likhoza kukhala lopa mulungu ayi. Koma iye amene ndi wosankhidwa ndi amene amakhala opa mulungu.
Because according to the system of God, it is the erect that God brings the spirit of obedience and listening to the will of God and to the word of God and start obeying God, the sovereign one.
Mwonga manjira ni dongo solo zaila mulungu mene mulungu wana zipangira anapanga kuti kwa iye kayo amene ndo sankhidwa ndi amene akhoza kukhala nako kumva mawu a mulungu akhoza kukhala nako kugonjera kwa mulungu ndipo akhoza kumlemekeza iye ndi kulemekeza ulamuliro wache.
So the real church of God is not connected to the mind and the way of doing it of the world.
Weni wa mulungu suma kala olumikizika ndi maganizo anthu kapena machitidwe a dziko lapansi.
Here, verse 26, we see the cleverness of Jeroboam from the within to let the people cling together.
Yetu apa 26 tikota kuona nzero za Jeroboam ndi kuchenjera kwake ntolinga chiwa ufuna kuwasonkhanisa anthu kuti akhale pamodzi.
But don't forget that this kind of cleverness is not coming from his or from himself or on, but the quote was from the Lord that there should be a division.
Mwanamusa yawane kutu kuchenje na nditi nzeru di mene dikuwane kapamene papa sisi kutu zukishoke la mwaye kai chintu iji chinachoke la mwaye hova ndi amene mungwana pangisa kutu akarimu makanizu amenewa.
The little division comes from the Lord. It's God who divides the erect from an erect.
Ndipo achonika yazimeze chimachokera kwa Mulungu chonika chona kuti akasiyanisa akawagawe ndipo gawa kweni kweni ko kumachokera kwa Mulungu tifande Mulungu yamene amasiyanisa pakati pa osankhidwa ndi osasankhidwa.
Verse 27. Let us see the mind, the idea, the idolatry worship that comes from the heart of Jeroboam the king. Whereby it says, verse 27, if these people go up to sacrifice in the house of the Lord at Jerusalem, then shall the heart of these people turn again unto their Lord, even unto Rehoboam, king of Judah, and they shall kill me and go again to Rehoboam, king of Judah.
Mundima 27, akulongo sura sauna za maganizo wake ayerobia mwaja, zima malinga ila mutima mwake, ama ati, antwa wa, akama kwera kumka kwa bereka nsembe nyumba ya Yehova, Yerusalemu. Pamenepo, mitima ya antwa wa, izade penukilanso, kwa mbuye wao, kwa ayerobia, kwa Rehoboam mfumu ya Yuda, ndipo azandipa, naza kwezeranso kwa Rehoboam mfumu ya Yuda.
Here there is a heart, grace as a heart. The first heart is on the 26th, whereby Jeroboam thought in his heart. The second heart is the heart of the people to turn again to their Lord. So Jeroboam was to do whatever he can from his heart to prevent these hearts of the people never to go back to their road. And God helped Jeroboam with his heart, that is to see the hearts of those that have come back to their
roads,
what they can do. If the heart of the
elect
drop back to the road of the Lord, you never entertain things, but you go straight and preach Christ and him crucified without compromise. You never honor anybody.
Religion fears
the word of God, fears the irate. The religion thoughts in their heart that they can be killed with the erect, the grace church. That's why when we are preaching this gospel of Christ, the crucified one, know that people will never tolerate with it, but they will be jealous and need even to kill you, because they thought that if you continue preaching this Christ of the scriptures, the honor and glory will come out, will be taken from them and went back to the Lord, the sovereign one. Then they will be ashamed, so they should get rid of you.
So Jeroboam
had to design what was his idea so that he should prevent these come back to their road.
Mwana kala nibongo solo mkati mwake, maganizo wake, akupangira maganizo wake, chimene ati akachitire, ofuna kutetezera kuti anthu awa asabwerere so njira ya.
The region will do whatever they can to prevent the elect from hearing the word of God.
But blessed is the
Lord that all those God elected, there is no one missed.
May the Lord help us so that we still
see Christ of the scriptures. And the Lord glory to himself, plus leaving everything that is of idolatry to his honor, Jeroboam, the devil.
Tandize, Wona Christ, Christ over Chikidoam, Malemba, Lucas in the Crowd, and once a minute in Raye, Lucia, Zama Fano, Manjamake, Mayrobiam.